do igar kan do ketino habaru ska mator studio kala ngodanta onke ciru mona ko habar o aisa madadde munde bulmun fofuma abdul
jamni walla ke aisa habaru ji dia gaddan den sukabe ummatore wonde no hettinani en hande asawe o
der habaru di de hanne ni me pudde e do pirtol ko suka ummatore gadi do pijiro loreji ko banniraabe mabbe gonni no gada e ko wadde bonnereji sanne der yotar pindirol mede men jahay wuro gayaga annude filla suka ummatore jangobe gombe no tuto banniraabe mobbe gada murtere no wontiri ana wakkati mumen kantiranayi on fijoji men kuccinginol ɓalli banniraw hannon no kalirmi ni asaye capanɗe tati lewru janvier ɗo nder gallure ñamay sukaɓe ummatore gaɗi pirtol ko e dow pijirol looreji ko wonno waɗe ko wonno wadda mayle sanne
noon jaati waɗi aissa yilaru firta ko e duni waɗama nder huɓere ñamay de andan ni gam fuɗude hakkillo saroɓe dow irsa ɗormaji ɗi pijirol motaji ɗi andan ni wawi waddande cukaɓe mabɓe sekkitti meɗen ko zeynabou mamman goto nder sigiliɓe yilaru du andan ni wi'i ko farid mamman waddi firta e fulfulde
min paami wiide sukaɓe ummatore no mursa yonkiji mumɓe hana sai a fijiri lore ko wi e aɗa wawi ɗum gam majjum min garɗo en firtande sukaɓe ummatore imma saroɓeɓe en ko e mabɓe komin garɗo en kanasi waɗude pirtol koye ɗum en saroɓe hewɓe nani belɗum majjum sanne gonga pirtol koye komin gaɗi waɗi um fani sanne
aissa en gartu jonka dow fedde sukaɓe ummatore leydi niger waɗanɓe lasuɗi ɗo e ko dekki singuɓe fedde mu en indirande sahel baker club 227
nonno bannirawo sembe hawrine pirtol ko e golni ko sukaɓe ummatore gaɗanaɓe gaɗanama dow denaku dow laabi imma sembinɗinde enɗan caka mabɓe min kettino ko bannimi waddanimi habibu garba ko ɗum firti ɗengal fulfulde
sahel bakers club ɗum wonnana sukaɓe jokkolɓe waɗɗatoɓe moteje jiyaɓe e leydi niger ɗo enɗa eɓe gaɗa golle lobbe renugol laddeji e jaye jonde ɓiɓɓe adamaɓe firtugol ko e himɓe nani ko goto e mabɓe mbiyeteɗo attaqa najim hal
en créant le club
club oni min cingganamona dow laabi nayyi arande futtindinde nimɓe dow ndenagu laabi ɗon gattol kasko hunde noon ko telsi harto gurdan nimɓe kamɓe jaaye e laddeji komin artiri ɗum ni woni gattol kas ndenagu laabi ɗo
yidde motere e waɗɗagol muɗum e ɗum nandi e pirto ɓalli sanne ɗum wonno golla mabɓe jaati kamɓe sukaɓe ummatore capanɗe nayo wonɓe e le club o enda nani hoorejo mabɓe kamɓe ɓe mbiyeteɗo Mohamed Algoumaret
e sahel bikkar o min jiilake nder leydi niger fuu no foti e tindinde nimɓe région warde région min kokkitiri kaskiji tati lewru utto fuu min jahan aawa leɗɗe wakkati no ko ndiyam ñamuno nimɓe haro banda min itti nimɓe e walloyde ɓiɓɓe leydi niger
waɗɗagol motere hun noon ko wala wi'e leydi ndi na leydi ndi ɗum saabi jaati ɓe keeɓi fawar joni e le balɗe ɗe enda hono mabɓe goɗon gaari yiide ɓe ƴuɓe ben fedde mumen wi'e ribers rid saɗolmaji koɓe gono ɓe jiya e le gollaga kanni wonno ɓe gala moƴƴinoɓe motteje mabɓe ɗe ɓe mbaɗɗotoɗe enda
e joni kuma sai min garta dow filla luumo remoɓe to sukaɓe ummatore hewɓe remoɓe kaliji ɓe gari ñamude luumo sappo ɓo ɗo nder gallure ñamay ko remoɓe kaliji agadas cingi
gonga jaati noon waɗi aissa sukaɓe ummatore jeyaɓe région maraɗi zender e ñamay kam fuu e jeyaɓe nder région ngiji reydu leydi niger gon gari ñamude luumo go enden toon du ni timiya e iferoi toon sukaɓe ummatore de enda ekkintina golle deme kaliji ɗi enda ɗum ɗu ni ko watta sukaɓe ummatore de enda ni keeɓa ko kumtiri haaju mu en se kettinoɗen ko fanta chamsu waddi firta e ɗengal fulfulde
luumo kollol ko heɓete e ndeman nder région agades ɗum maɓɓita kenana noga e joyi leru janvier ɗo nder ñameyi hitande hikkande sukaɓe ummatore gaari ley mum sanne yoɓe nder région ji niger ali chaibu ummatore no tawa nder maɓɓe hande o waranana sonnude pomme de terre e albacce ko o golli nder kaliyol makko
arande ko garnom ɗo endan sey ɓe mbi kam mi wara min jaa agadez famin ekkitono albacce kañe pomme de terre en awirte min gaɗi ɗum ɗum woɗi sanne min gattanani albacce pomme de terre kañe dene ko watteliyo ɗum enda minin ɗandu kona minen keɓa no fakka muɗum sanne
no horejo committee kawjido sigila ngo lumo Hamidi Yahya wiri be sukabe ummatore no don keba sane e der ngal gollal
kanjo fraw der community jittimiya kanyi iferwan don won do sukabe ummatore gonno garno ekite na gollal kaliji wadirte chagal be ekite ke fabe mbawi du be kokke nyamale gam batte be ballite e golle de yah yeso do wodi sukabe ummatore jabe be joji goddi warodo enna dum woni maradi nyamay e zender der majjundu e bidabe keba nafaf
sonson
be wadube kulle na don boytoro e rafi gwarol no soda tamano gam alla e nyaw coronavirus ono
aisa joni sey garten do yowtere pindinol meden to der jangirde elka auto enden ni gaya ardibe jangirde de enden ni adilawol ittude sukabe jangobe nayogom be bi idu faande sukabe jangobe benda jare gatto der jangirde go
nonon bannira sukabe ummator be ni kambe gonnoto to bannira mabbe wadude murtereji kewdi ko no hada jandeji mabbe jahira no haniri me kettino ko bannime lildo men fadel aluko dum firti dengal fulfulde
wadi sukabe jangobe lekol godon no gonno hada bannira mudu en wadde jandende endan e yino tawbe kodja noma e hora ku fedde jangobe ten USND endan kano wonbe kebay dum yerno Abubakar Idrissa horejo lycée o haliri
Chagal gattol fedde sukabe jangobe non tefube ko hebaybe mbi njardaaki jonka be naati e pufal sufileji ko haadata jande be chapana min gi dun tokkiti nden non fedde sawarande aadi jamude sarobe sukabe be eggina be yarudde be le jangirde fu tobe kaaji
garba salifu bashir horejo fedde jangobe ten USN department mo gaya o wi ko ngom ngad enna hay neke mo sanne
dun juwiri min woni wakkati fu na sufile fufe be chalo jangude minen du dum beyde tamin be accia fitinaaji e tokkitaade jande mabbe ko burani be
alere etude
chagal ko be ngadi jidal be kokkonde habaruji hakkuni sala sukabe jangobbe e horebe lycée on enda nenno wonno ko be koji lawol sukabe egginele jangirde enda en kettino nan ko sarobbe en hal do majjum
ana ko ndata saro dum metti kam tanne denne notice no e fedde sawara dem egginde woji du no lawol ko jangon non gol mi ngartata e mon kadde
sur laquelle on ne doit plus revenir
ben sukabe be egginte le lycée mo be gon on endan be jaarte le jangirde wonde kambe sukabe won be wada gacce o do sakitake be bi jom o be kina tan jande mabbe non endan
joni kuma sey men nata der fijo cionnol balli
aisa har ko dartani fijoji cionnol balli di andani sey bi en ko latabal tefa coupe champ lawol jeegabol ko wona no wade to andani leydi kamaru wari etti modem aisa demi final fecere tata bere teful coupe o andani dermu mali hebi jalorgal do leydi guinee conakry jo enay maroc kandu hebi jalorgal do leydi kamaru nay hebulum
nonon bannira hanne jemma jande jeetati ton en duala leydi kameru e leydi guinee lati data gan tefude nokkure tata bere jango alal jeedi lewr fevrier jande jeetati mo jemma Mali e Maroc lati data kante fude coupe on enda. Do men kantani o habaruji amen ko Sky Ummator metti ketinaki on ketini men do gidi etnago habaruji onyo on dola e RTL 3.5 on jobata buudi ba ko sojaano do.